Ngizothandaza uJesu unginike impilo ngoba lana sempini lana sempini wemdali ngicela unginike imali eningi eningi eningi. Ngizothandaza uJesu unginike impilo ngoba lana sempini lana sempini imali ngeze nami ntambi ngane ninge 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 ninge. Intungu spele jabulisa umdeni wami 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 ngempisa. Ingakho bazothwala sengiphetha mamitha 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 mamitha. Bazosaba yethu sayile mali ninge 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 ninge.
Travel.